kwa machunyele. Yanya pima unge watch. Hali nipendanga sana. Hanmana tine maranchi. Nilimfanya akalia. Nilimfanya yeah end. Halithani ya mini waki. Ekumbe mimi pita njia. Chichiri la na kamane ya wahusli Inkure munda erie
Abebo, abebo, abebo Ya Mombasa Beune Abebo, abebo, abebo Ya Mombasa Beune Epa chatane
Give my dear, my dear, me a candle, I'll jump in.